Blog Talk Radio.
Yeah.
Abakunzi baradiyo itemewe ndagira ngo mbiseguraho ikiganiro mwari mutegereje ngaho kuri Block Talk Radio cyamaze kugera kuri YouTube. Ubwo rero abadukurikiye muze gushaka ikiganiro kuri YouTube, ntabwo turibuze gukorera kuri Block Talk. Ikiganiro cyamaze kuba posted cyangwa se cyamaze kujya kuri channel ya YouTube ya Radio Iteme. Mugire ijoro ryiza cyangwa se ibihe byiza muri hose.
Nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi, ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama.